Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita toɓɓogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sewu jam ñal sakiraɓe heeɗiɓe. Ngaroɓe nambaraji ley tottugol cuuɗi logement sosio mbiyanna jiitama golloɓe o e macha kumniɗo kabaru cuuɗi naati e juuɗe laamu o ministére mbiyanna cuuɗi humpiti ɗum. Ko ɓuuri uññaro mbiyanna uññere dental lakkureji dogi yaltude cercle andirabu konna saabi bonandaji gaɗaɗi iwde jetti mbentugade 10 mars wakkat joni oɓe fuf natu minaka toon e wi fedde halnan en région o. Bangal kabaru mbiyanna ñawuji wattu korka mbiyanna dunke en cellal holliti wiide korka na nafa sanne cellal ka yimɓele cawiɓe mbiyanna ñawuji cattuɗi mbiyanna haɗoji yimɓele hewɓe cawiɓe na mbiyan cawi ñawuji haɗoji ɓe horude ka ko ɗum dina haalidda bangal muɗum jawmuɗo e le journal meɗen ɗi gon semme kabaruji amen hannde kikide alkamsare 31 mars hitande 2022 bisimilla sakiraɓe. Ko ɓuuri cuuɗi 4 mbiyanna e 6 gonni tottaɗi mbiyanna e le jiiɓu ɗum mbiyanna ko warata 10 e jetto yiɓɓe dunno e mbiyanna ɓilli e kabaru muɗum ñande alkamsare nde ministére cuuɗi humpiti e le mbiyanna humpiti ɗum e le communiqué holtama wiide golloɓe yogaɓe OMH naati e juuɗe laamu o mbiyanna holti wiide dunno nam mbiyanna ñaw kam kabaru muɗu jukkitoto mbiyanna e le ko warata ko Moussama Ly sugo wonkoɓe en kene fosanko Oumar Baygal.
Yimɓele dokkaɓe ɗiɗo cuuɗi ko wala dow série cuuɗi kokkaɗe nokku noddirteɗo tabakoro ko yaata cuuɗi 2,566. Ɓeɗo yimɓele inde muɗum en walano le yuɓɓo inde dokkaɗo hitande 2019. Suudu ministre ndu holli tiwiɗe caggal ko maati ɓeɗo yimɓele anle nokkule ɗe tawe dokka konde puɗɗide hen konjali. Ɓe kaali won plenti joƴƴinaɗo ɓe inda inde jomum. Le majjum ɓe mbi suudu sari ndu noddirta pôle économique et financier ɗo Bamako ɗo waddo hen immadaraji. Yimɓele ɗiɗon gollo le suudu humuniɗo kabaru hokkude logement sociaux naati e juuɗe kañe neɗɗo goɗɗo kasen mo gollata le oɗo nokku kaɓe kala inɗe jamare nde. Le immadaraji ɗi ICE en gaɗi ko yaata yimɓele 144 woɓɓe kasen inɗe muɗen goni ley hen kañe yimɓele mbayiltinɓe ko yaata cuuɗi 4,682 logement sociaux. Micciteɗe wide le lewru février ƴaɓɓi noon ndudu cuuɗi logement sociaux ko hokkitira ko ɗum tetama saabi de ɓe mbi nambara ko heewi mata ley hen eɓe dontino ɗum hani hokkitirede le jonte garoje ɗe.
Pelle mbiyanna kewɗe humaniɗe haɓo jiiɓu mbiyanna yetti sanne oɗo golle laamu koɓe mbiyanna mo yila muɗum yo andude mbiyanna andude kamɓe mbiyan kumaniɓe nambaraji le kabaru cuuɗi ɗi ndenno ɓe dardi ɓe ɗum yawide mbiyanna ɓe dardi suuru saria yawide golleji ɗi kanko Moussa Ousmane Touré yo hoorejo ngal ɗo dental wonko hanni Moussa Malisto keɗɗa fasango Ousmane Aly Cissé.
Ɗum ka ana hani faaɓede saabi no kollitirmi on wiide ni ana heɓa duuɓi seeɗa jon no ɗiɗo logement sociaux ngaji hokkete yimɓe fuu a tawan yurku yurku maati de. Somi matani hannde wiide won yimɓelle puɗɗuɓe nanguede saabi muɗum ɗum ka ana welamin sanne. Mbiɗen jiiɗiɓe jokkito lugagoji ɗi yalla neɗɗo fuu mo koyɗe muɗum tawa e ɗiɗo yurku yurukuji ana heɓa nanguede. Faa ko waɗi ko andite tawaɗo waɗi oɗo golle ɗu fuu nangue
sagrama tutakel modu kabaru mbanga bembe am Facebook ad Twitter. Cagal bonandaji ñalaɗe jetti tugade 10 mars ƴaɓɓiri ndul to mbiyanna le cercle andirabu kan ko ɓuuri uññere mbiyanna uññere dental kuriji jalti menaka mbiyanna e wi mbiyanna e yottike to menaka toon ɗum woni ko hollita banggal fedde alnan en gonɓe menaka ONG ngaji kañe gulliɓe gollirɗe kewɗe IRC kañe PAM na gondi landinade faabade ɓeɗo yegguɓe ɓe kanko keɗoɗa men to menaka toon Mohamed Ak Issaf tan wonko heɓani keɗa fastan Ousmane Yalbune.
Fedde société civile menaka holliti wiide galleji 1,081 woni egguɗi warde ley commune menaka. IRC holliti wiide faabirtoɓɓe yimɓe kalisi ko wawi nafude ɗum ɓen fa wallirinde ɓe kake safareji COVID-19. Fa handen e wi société civile PAM wi wallan galleji 1,044 ɗi IRC e NRC limti kañi galleji 1,095 ɗi ONG ngaji CRS e gardel limti. Ɗum woni galleji 2,502 woni egguɗi warde ley on nokku yottade jitti lewru mars ndu. Ɗum woni hakke ko yaata ko ɓuuri himɓe 10,017 ini galle fu tawi himɓe joyi hon goni e muɗum. Ɗi aladuji ana gaɗa misalu hollitinde tiɗalla himɓe ɓe torraji kewti ley o nokku saabi torra gonɗo ley région o. Fedde conseil société civile dow darde muɗum ana ani lanidade laaɓinde gongara ku ɗi adaduji dokkaɗi. Hollitini wiide ɗum rewɓe ardo en gomɓe Mali kañe dubbaɓe reke bandiraɓe muɓɓen wonɓe ander bukkan. 30 lewru mars ndu réseau des jeunes cadre gonde e walde WhatsApp PP kañe du daranake faabade himɓe egguɓe wonɓe hinsina nan e tamalet. Ɗum wonno ko Mohamed Ak Issa Faye tan heɓini studio tamani iwde menaka.
ardibe habtibe mbien bisimi kaki kaborde mbien to jibinere modubo keta dum wadi mbien kenyen e wi gourma o yoltola dum di do mbien kaki hono diwoji ko nande mudum latto sababu lan moli hinno ima golbe golleji mudum no haniri asra jara wonko be ne kete fostango umar waygal
yodun diwoji didi kanye kaki ko be kondirto ko no det radar ngaji idum leyi de do kaborde armo hebi wattu joni o ministre kumino do kabaru solda sagalle leedi meden di colonel sadio kamara ye jabbita di do kaki le o do communique mo armé wadi hollitidi imma daraji mudo hakkunu mudo kanye e leedi risindi wadi sobe kebi di do kaki faabe jokkito golleji mabbe dibe noddiri maliko keletigi dibe gonte wadde imma daraji le nokkule kewde le leedi di faabe deena jamarnde kanye jawlele mudo yen kanko ministre kumino kabar solda sen le leedi meden di sadio kamara hollitidi wattu jone e mbay halde be kuncho ko he mabbe dowdu e mbay fewtude no di do basiji wuri tawebe mbiye fe goto faabobe miccitede wille lewru octobre yabbe non duddube kebino ko yatndi woji nay kanye mobilaji blendidi be noddirta 1771 armo holi tiwide le wakane mudun yaltini e do to gorgal leedi risi non kanko ministre kumino kabar solda sibe le leedi malinde holi tiri wide
korko namo ni sanne ben cialal dum ko holti dunke en dum ko dogotoro en den be holti wide yimbe le caabe nyawuji ciawtude be kanyir dun no bamobe ledde na hani ben yoppude korko kanon ko dum fuf dina wi bangal mudun kanko alisisi wonke ban ke dan fosno kanko alisisi kanyu umar wagol
wajibi kina yawtoda hono cialal mada wordi tafon fada mada fuddude korko no holitiri wide kanko docteur Issa Gindo e wi odo dunke andan do kabaroji bilide cialal yimbelle be nyawngaji hono jabet nyaw boje kay nandore mudun woni e mum ha horde
so ni doktoro wi ada sawi nyaw so tama nyaw wa gonde e sawrade wakkande gonda e wadde safarnde adarnan korkaka kinoda chafaje mada ka lebbino foti dum wari fur sa tiliki chafaje de ada hani
kanko almami Mohammed Yaturaka holiti wiide dina alslamako o e dina newido almami o holiti wiide so won doktoro kulcido wiide a nyawdo a wawa horde lewro ramadandu a hana horde duwe tawede mudum fu o beeni hen wiide wajibe juudmada yobude nyalade njoppata le lewro ramadandu so korkatim
so cellal maada jewtama bangal do amen do tama wanane do celludo holiti tiwide awawa horde so tama juman sawi nyaw jabeti na nyaw woje kanye ko nande mudun na so tama jomu oppado e dido nyawuji ko nande mudun jomun horata
dunke andan be kabaroji bilide cellal ka holiti wide yimbel be tension woni mu ana wawi horde lew ramadan
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe le kabaru jamal kredouji to kaw ton no holtama wiide horojo gollirde ko moni de kabaruji ben habitibe durpa colonel Suleiman Dambele e ndokobe kabaruji gaaw buram an so ngottu ton rehaklaji holitibe do wiide darande ndokobe kabaruji na denna mawni sanne le hewta gollo dejere le leedi ndi on dardi be huncande hore golle mabbe no fewire yela ben kanko colonel Dambele yo ben gollidalla hakunde journalist en kanya habitibe ben yalla yirunde habo ben raf denagu to yoro so tonno ko warata mbien nogo yon jin en cercle o mbien na horti ben kenyen e jande mu intingulu pompe ndiam fana mudu yo yalla be baba mbien hinade pompe din gondelle jangdire de ladini karutal ngal woni mbien na service ndiam e kap yoro so serviture dram uti calse mudu antum nan kabaruji di to mbiyan to monnan tali do holta wiide ben jangunowo e mbiyan jangnirde de no gondi e mutre golle ben talatare nyala jabbira de dum fuddi noga leru mars yo sabi basi hakunde suka l'école lycée privé nan tali e ben musel goto jangino salike mbiyan suka o natira bidon ndiam li classe o denu kanko suka l'école ngodo le fdm wadi men sambini imadara ben suka be lukube dum lati sababu mutre e ko gendarme ngari ko denno nangi suka ko ko le kanya yogabe nan imade mbiyon kalti dal na hakku na fuditi mbiyon fudama yalla be kawra do gotum sagrabe timinde kabaruji do holtina wir tan e wattu korkandu no ci otamani holtima wiide mbiyon kabaruji di mbiyon di kikire di kay weltan sabi sa wattu 16h mbiyon journal fudata timude 18h dina 17h yade 19h mbiyon kabaruji beten di kay do wayra do woni dum woni 8h yade 9h30 nan ci otamani ana do on mbiyon wadde korka mojjo sagrabe dum timita kor yam nan mi ci basar fumta do be madame 3w.jotamani.org mar no dum jamo 3320 do sere yotre madame magazin
gollirde leydi meɗen addiraninde wallude ɓiɓɓe leydi ni kala e hemde talki mum en e dow yamirore ministére leydi men daraniɗo laamu kuɓeje acteur guelle ana martina kompa ɓiɓɓe leydi ni foof nafakaji bawɗi heɓede so ni suka ɓeynama indan mum indama yalla na hokke kayitaji e dow sarɗeji ɗi sériyaji leydi meɗen ndi hokki ɗi nde wonno eɗen andi hemde ɓeygu yo moƴƴere mawde yo du aw jaabaɗo noon e ley leydi meɗen mali homo hen meɗen foof won tawaɗe e aadiji ɗi jogui joni noon ɗenɗon tawaɗe e ɗinɗon aadiji kana hadde en darade e darde meɗen e dow saara kawjotoɗo sukaɓe muɗum nde wonno eɗen andi yo fodde noon saara kala so ni heeɓi ɓeygu e ley balɗe capantati jokkoje henɗe mo haalayan inde ɓiɗɗo o e ley nokkuje daraniɗo hokkude ɓe talki eɗen andi hemde talkurde fini ɗum wallata suka janggo e janggo hemde kayitaji kala ɗi hasigini honno hemde kardante muɗum jaadow e saria hemde janga hemde golle e hemde jaata fa cellal muɗum tabita hemde jaatiɗo e sembinde ɓingu leydi en kako muɗum lobbo e kulle kurɗe goɗɗe kasin yaata so ni wona suka ne jogui talkurde fini nenno ɗiɗo hakkeji suka o yo wajibi noon yalla omo heeɓa janggo e janggo mo yaara yeeso e gurdam makko ɗum ne paɗi accane feyi hono aadiji meɗen na tawaɗe meɗen latno en sababu hadde en yarde yeeso so ni en keeɓi ɓeygu windode suka meɗen yo wajibi noon e ɓi adama kala ngooli yo konngol gollirde nodditano paysis ɗum woni gollirde daranide wallude yalla hono ɓiɓɓe leydi ni kala ana martine kumpano kiɓata talki mum en e dow ndenago timmuɗo almusaɗɗo jawdi muɗum iwi e juuɗe feddele e tubakuɓe nodditen union européenne
sagiraɓe mbiyan magasine sukaɓe ande ɗum woni tous les enfants mbiyan mimon haala jogola sukaɓe lewru korka kanko Adama Amadou Haydara on keɓen kedna ko warta yo en kirijom
yewtere sukaɓe mali fo
e ley galleji ɗi goto foof no jogori sukaɓe muɗum ley wattu korka so nokkuji yogaji sukaɓeɓe na wajibina horude nokkuji goɗɗi kay ɓe jogitoto ñamude cili tati ñande foof wattu lewru korka sukaɓe amen minen kay jokki tan ñamude hono noɓe wowirine wattu lewru korka sukaɓe amen ɓe gottoto so midijo tigui jamma dun ɓe ñama minen kay min gana defoɓe ley galle amen wattu midi e ley korka kedde ñamduji ɗi wulnete goto foof hooran fay sukaɓeɓe gotto sababu ɓe meeɗa korka banggue goɗɗo ɗum ɗo yafinan kullentereji kewɗi ɓi dum kay ñamduji korka suka nde wawi jaati wadde hello dow cellal makko docteur bonkana mayga na darda saraɓe ɓe tottodiral hakkillaji tafun docteur en ɓe holti wiide eɗen yowi dow kabaru yirwere suka o banggal cellal kay yelaka fewi suka mo yewtali duuɓi sappo e ɗiɗi hoora saabi on wattu o teɗo makko no hasidini yirwere sanne fa yewtade duuɓi makko sappo e jettima duuɓi nooga ndenno so ni hono oɗo suka ka hoori ɗum matete sanne ley teddefi makko gonɗo nuygal yirwere terɗo makko fayi ɗum waɗan hello ley darde makko ɗum saabi mbiɗan ɗum telaji kewɗi goɗɗi fay so suka no jooɓi duuɓi sappo e ɗiɗi kabaru korka makko no hanni heyɓeɗe pat ɗum waɗa hello e ley sifa cellal makko dina kay ne wajibina korka so ni neɗɗo yo baliki ɗum woni ko holti Ibrahima Ilias Mayga o almami to Tumbutu toon e wimakko hadisa foof walla e ley alqurana darrowo saraɓe wajibinde sukaɓe mabɓe hewrude keɗɗanna Ibrahima Ilias Mayga so surba noon ana hani jomum fuɗɗa yiide tuni tafun so suka gorko ana hani tafun fuɗɗa famude kullentereji ɗi holno baliki en andon korka na sirti e juulo neɗɗo fuɗɗan juulude wattu duuɓi jeɗɗi kaso korka noon mo windaka fa hewde ley alqurana ma dun no sunna nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiide saraɓe wajjibina sukaɓe horude ka noon no dinankoɓeɓe na ndarra saraɓeɓe ɓeydande sukaɓe yakawere so niɓe ami anniya horude ka patlato fewi ley ñoloma kurɗo ɗum ɗo timminta yewtere meɗen sukaɓe mali hande on jarama e heɗadi yo en jii yontere warore
yewtere sukaɓe mali fu wonno